latestmovie.com.
Young Swaggy, you're the best rapper. Alongside, à la septième amène. Military Swaka, YG, King of the Jungle.
Lizazi, Lana, Chukuru, Oya, Luna, Zambia.
Mosini komo kigao ke ante shari zibu ifoku mukamuso na nashwa Kale kwa mula wa vashemi neva nyanda neva saifu manina kwa kuliva mipanda Mboni kanya ilibe kwa vashemi vale veneva lulu anezi kujuru na rupile Kozi lifasi kalene linifreksepo nero shimbula shimbula nga fela inge tebo Leo zambia kao fela lutavere sikambe sivo na kao fela unakambe lushwile So mosini komo kina ante andalika ki independence mitavezi mungaka Kon
Lizazi
Red Swag Red Lulas Red the best rapper
Zambia.
My young swag yeah
aikata wa ikundunga
24 kujoba
aliko
mamuzi wa luna
na independence ni bada kuiri na slow na independence ni bada kuiri na slow na independence ni bada kuiri na slow na independence ni bada kuiri na slow
Tonolo mole moke alufa Nikesi tabo ni mola au Alumine kisasi la tukulu Ona lisasi la nakute kwa kau Ndava na tani kama kuwa kau Independence day Afrika umuru Waipusa kia luna kindu Nevalu shupele na koye kelele Tualie ni luna luisele Nevalu kama kangisi ni mache Utilindwa madasi ya luna teni Militari swaka
Lizazi
Waichizi
Kila na chukulu Ya luna zambia
Kile unata
Aikakata wa ikundunga
24 kujoba
Aliko
Mamuzi wa luna
Na independence ni bada kuiri na slow Na independence ni bada kuiri na slow Na independence ni bada kuiri na slow Na independence ni bada kuiri na slow
For this one, Yoman Beng, YG Military, Yovanti, BJR, Lucky, Ruby Boy, my brother, Smart B, Lil Soj, Kez, Agacha, DJ Joe, I gotcha, Steel Jet, Kungi Ninjas,
Agacha,
that's right, yeah. Red Swag in the view, Red Swag in the Kundung, Young Swag, yeah.